nanoma ngibani okholwa ngoJesu lesisikhathi ungaphansi kwengcindezi enkulu, ingcindezi yokuguqulelwa ezinkambisweni engezinhle zakulomhlaba, ingcindezi zokumukela indlela zawo zempumelelo, ingcindezi eyiserious kakhulu. Angiqale ngibingelele ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Njengamanje angazi ukuthi kuphi ey'ndabeni zokholo, angazi nhlobo, kodwa noma ngabe ungumuntu wokholo noma qha, buka bheka la ukhona, buka okwenziwa ngabantu kwabanye, yikuphi abakushoyo komunye nomunye, izinga lokukhula kokwehla kwesimilo emshadweni, emndenini nasey'nganeni. Akuhle neze futhi ukuthi ngesikhathi kudlebeleka nabantu beqhubeka beklabalasa ey'ndlebeni zomunye nomunye, lokho kukodwa kukhomba ukuthi ingcindezi yomuntu owenza kahle kumbe ukucindezeleka kwakhe lo muntu owenza kahle kuyakhula kakhulu kunakuqala. Eyokuqala kaJohn 2 verse 15 kuya 17, ningathandizwe nezinto ey'sezweni. Uma umuntu ethandizwe uthando lukayise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuyigabisa ngalokhu kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni, izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Hlobo sami, umongo lapha ukhomba ukuthi ukuvunana nobubi bezwe, ngisho kuthiwa kwenziwa ingcindezi yezwe ekufaka ngekhanda kukho, kumile ukuthi kuwubutha noNkulunkulu. Uma siguqula iy'nkambiso zethu, uma sehlisa inkambo yethu ukuze sihambisane nesiphila nabo emhlabeni kunye namasikompilo esikhathi, kuchaza ukuthi asalandela uJesu, silandela abadukile. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola devotional fresh insuku zonke, sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Angiphinde, 0677060077.